is pressure for a la la la.
You know the sound.
Do you fundi abba? Tafuna nifunze na ugupa maradhi, itaidi unitunze. Inabidi ujui, bibila wesiwezi. Haya mapenzi. Tena utambui, ya naumiza mapenzi. Haya mapenzi. Siku kini aja. Shani kabako tokea zama na enzi. Haya mapenzi hapo 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 mpenzi, umenishika kunako. Inabidi ujui.